Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars,
I see the stars,
I hear the rolling thunder. Throughout the universe display.
Ruhwa na oto meche na anya. Nna m n'aka gị ka m tiri oge awa. Onwe ihe ịkwadoro egwu ụmụ gị ama m n'oriri nne. Bete onwe nke ịkwadoro ịgwa ha gaa nnukwu ọrụ na ndụ ha. Were aka gị gwa ha. Ma mezuore ha ọchịchọ obi ha n'ụzọ o si ede gị mma. N'aha Jesus Christ, bụ onye nwanyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Wa unu mepe anya. Ọ ka ndị nne ka anyị nọ. Agara m ịgwa unu, too much about protection. Maka na daddy n'onwe agarigo n'ụwa. Gakwana na the land of the dead. Gakwana n'okpuru mmiri. Mgbe ụfọdụ inwe ike na-ele mmiri ụfọdụ gị chee na ọwụ obere mmiri. Ị gaghị ama na n'okpuru ihe na dịka o nwere ndị a na-aga na ata mmiri owere na-anapụta. Yes, Pacific Ocean bụ the biggest ocean, followed by Atlantic. Before gị nwewe Indian Ocean. But Indian Ocean bụ the deepest, or the deeper than Pacific. But n'ime ha niile, the most dangerous bụ Mediterranean Sea. And ebe nwere Bermuda Triangle. This place is the terrible. But ị hụrụ Mediterranean Sea. Ịwụ ọcha ihe dum mmiri na-eri n'ụwa, o nwebe ebe oriri ka Mediterranean Sea. Maka ihe bi ebe ahụ no dị strong. Now, Daddy Hezekiah, amụrụ m na Kalaba ebe a na ọmụmbeta ụmụ onye nkwere. Bido skuulu m na Township School, Port Harcourt, before Ogotopu na Nkwere, my hometown. Ahụgo m ihe in my life. Arịa kwara na m ahụ rinne. But mgbe m tolitere, arịa ka malaria. But mgbe m ṅụrụ ọgwụ last bụ 1980. Kamgbe ahụ amaghị m ihe bụ paracetamol ma ọ bụ anything. Chukwu nwere power. Provision m na St. Augustine's Grammar School m kwere na-abụkarị chloroquine. Unlike m chloroquine tablet. Ọ na-egbu akọm. And the tablet ọzọ na-egbu at that time, camoquine. Then, but mgbe ọ bụrụ na ị ga-aṅụ nke ha na-akpọ dogo yara, ka ha na-egbu kara camoquine. Aṅụchara m ha mgbe m na-arịa. Many people ama why I'm jiri hụ Chukwu n'anya. But nga m dị strong, a na m atụ ụjọ injection. Iwe injection bịa mgbalaga, adị m strong. Call boxing, mee ihe niile, chọkwa na irepresent Nigeria. Gbaa bọọlụ, chọrọ ịgbara Green Eagles and Rangers Enugu. Mgbe ogidi Ibe Abuchi bịara ịchụ ụzọ anyị na Nsukka. Mgbe m na-eme youth service. But that day, many gbara rough. Emerụ onwe ha ahụ. Achọghị m iso agba rough. Before Chukwu kpọ m na ije. So, ụmụ m, I'm talking from experience. There is God. And the kingdom of darkness, mana enwere Chukwu. Ọ bụrụ na Chukwu nọrọ were ọbara ekpuchie, no one can touch you na kingdom of darkness. Ha niile hụ ha acha. Because ihe nọ n'ime ṅụ karịrị ihe nọ n'ime ha. But aga m abịa ịkọwawa ihe ndị a niile in detail maka chi ejiele. Ka m nyetụ ndị nne obere ndụmọdụ one Corinthians chapter 7. Ndi Corinthian kembu ishinkasa. Maka time. Ono na nihe nnekwu.
Adina page 161 na gbo.
Some people who say na before Gabriel bishop ma obu anything he got dirty married. That is heresy. It contradicted the Bible. Made enwe right igbochi made elo. But made enwe right force made eno. Maka time, I need to know verse 1, but no time. Kaimani ihe Paul Google do mwakwa na di na wunye chime fasting. Ndunne, ono chime ekpere. Google do verses 5, 6, 7. Omo chu wunu genti, maka time.
Yes, Dad. Verse 5. Une eme gula omunu. Mobwe, ma eleanya, ungesteni wo tuolu, mea na wogi. Kaunu wewe oheri bebere, we no kokwa ozo. Ka setan wegara inwa unu, ni na unapuiji de owun.
Omo na una ne follow. Ona ekuno nye ne me fasting, ya mere we sore. Dina wunye ne buono, ha kwesiri don wa gene. So God the holy. Omo ju genti. Ndi anakuzi ihe nonsense ha nakuzi na churches na ewuru before you become a pastor you must marry kedi ebono kai mara go di ihe Paul kwuru bido na verse 1 umu ju ge nte.
Yes, Dad.
Again, are you with me?
Yes.
Oh, kan dinde kai na zo umu aka na eto eto eh bido na verse 1.
Yes, Dad. First Corinthians chapter 7 verse 1. Ma okwu banyere ihu nu dere akwụkwọ banyere ha. O de mma ka nwoke ghara imetu nwanyị aka. Mani ikwa iko niile ka nwoke obula nwe nwunye nke aka ya.
Are you with no na ihe o na-ekwu? O de mma nwoke no. O ga imetu mmadu gini aka. But o wuru na n'ihi ikwa iko ka mi geje onwe onye imetu ise luga ma. Umu nwunye nkari 30. But ise nwe nwunye mji. Ma umu du ma amuga n'obodo oge. Paul na agwanga na igakwa goku ala mo no di wrong gukwa yozo nwam.
Yes, that verse 2. Mani ikwa iko nile ka nwoko obula nwe nwunye nke aka ya.
Na genti good, continue nwam
ka nwanyo obula nwe kwa di nke aka ya.
Very good. Verse na verse 5.
Verse 5. Unu emegbulo unu mọbu ma eleanya unu geste niwe otu unu meya na nwoge ka unu we nwe ohere ikpekpere we nokokwa ozo ka setan we ghara inwa unu nihi na unu apu ijide onwu unu
unu apu ijide onwu unu ebe unu alugo alu unu apu ijide onwu unu onwe ihe di wrong di nyi touching maka unu alugo unu we ike unu apu ijide onwu unu betu unu mewe ikpere unu gejide rerere onwu unu unu che ibia church under the jidere onwo no ke here no Exodus 20. 2 days before agahu chukwu na Mount Sinai Moses gwara ha si onye metla nwanyi gene aka keep onwo no unu holy. Now the God we serve is a holy God. No have redeem na nwunye na emeto onwo aka wu na o na eme enjoy for a purpose na egenti ndi na akushi ihe na adin right. 6.
Yes, that disease. Mana mekwu nka n'uzo nkwenye, obuyi n'uzo ihe nyere n'iwu. Mana ma acho ka mmadu niile di ka mmo onwe ndekwa. Otu odi mmadu niile n'otu n'otu nwere onyinye amara nka aka ha site na Chineke.
Udonania. Paul odi married. Onye beke gugodu ha 5 to 7.
Yes, daddy. Verse 5. Do not refuse one another. Except perhaps by agreement for a season, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again, lest Satan tempt you through lack of self-control. Verse 6. I say this by way of concession, not of command. 7. I wish that all were as I myself am, but each has his own special gift from God. One of one kind and one of another.
Paul okwu n'ihi na Olu so nya lula. But in God, on our Lord, don't know where again. So, now, no way reason, only. Only in Cain, Beke, verse 8. Only in Bogon, verse 8. Only in Beke, Nodiana.
Yes, that verse 6. Mana me kunka nozo nkwenye, obuye nozo ihenye reniwu. Mana ma achoka mmadi nile di kamuo wem dekwa. Otu odi, mmadi nile notu notu nwere, onyinyi amara nka aka ha stay na Chineke. Otu onye, otu a. Onye ozo, otu a kwa. 8. Masi mdi na anoyi nono didi na wunye, na ndi di ha nwuru. Odere ha mma, masi na ha na anogide di kamuo wem nokwa. Mwoburu na ha apu ijido onwe ha, ka ha luru. Nina, ilu di na wunye ka iru oku na agu aru mma.
Are you with me?
Yes.
You are the biblical code. Onye beke gora ha mwa mnodian.
Yes, daddy, verse 8. To the unmarried and the widows, I say that it is well for them to remain single as I do. But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to be aflame with passion.
No, no, follow. If I may be some of these pastors teaching with a false teaching, before you were a pastor in a church, you must marry. But what Paul is saying here, bo, okamaka unyobla dere single, deka Christ, deka yonwe Paul, deka Elijah. Otu a had it. But a woman of Lamore gift a single. Makam bagene. Oh, now. No come money, Loro, carry every night. You know, Sude. Oh, you poor boy. Oh, now, Hona Bamba. Now, Maka time. Come mafia or to here. Only went to go my main point. Gonaha 36 to 40.
Almost yes,
Maka time. I'm a woman with a Bible study. Maka time. And do about the mama, and the mama. Gently, on this passage, because I'm going to now, I'll go di, dingo wuru dibi. Before game mana Christ, I couldn't know dibi happier. On a dahi, no lawyer, happier. But the Bible could not run also poor and new law, less missionary guard or say, then he went right in on this passage. But all run on the Perewarosia happen, also going to Abdullah Church. Money, but here, who in an arrow say, soon so anyway, a Bible soon could only you more no more wagon, indeed. Oh, mum, the blue could not, oh, my Bobia, get on it. Onye ọna ekwu ebe okuga maka ndị na-alube. An ma jun. Ndị ọna ekwu akwa ndị dị married. O nwere mgbe Bible ga-anabata na ịma onye awu onye dibe ga-alụwa. Bible so nwee ihe onye kwere ekwe na onye na-ekwe ekwe mere gịnị. Ọ gwa ka ịghara ịghọta ihe ma akwa daadị isi ọgụgụ dibe. O nwee ndidi, nwere ndidi. Ọkwa ihe m kwuru. Ọ bụ ọtụtụ n'ime unu alụọla di before ọ mara daadị. Ọtụtụ n'ụnụ lụrụ unbelievers, ndị ọgọ mmụọ before mara m. E kwuru n'ihi na ịdịla born again, si lụwa, ọhịa Bible na-akọwa, dịgo clear. But onye na-akwado elu dị, ị mara na mmadụ nọ na secret society, ị mara na mmadụ na-aṅụ mmanya dachie ụzọ, ị mara na mmadụ wụ arm rubber, ị mara na mmadụ akwụọ ya ụgwọ ga-gbuo mmadụ, ị mara na mmadụ bụ onye ori, ndị ga-alụrụ ịda na ya. Otherwise, God goes 2 Corinthians chapter 6 from verse 14 to end. You can hear the Bible say, "Ihe no chichi re mwe gene." 1 Corinthians chapter 10. Now, when you get here, na table kwenziri na table chuku. So, ndi ana agwa one day Lord before the born again. Aha kana agwa. But oburukwa ni lubeho. Chedego ihe chuku kurele kwe korito onye kwere kwe na onye na eme gene na ekwe. Akuzielemu disensi o nwere nwoke igalu ugbo osun ugbara oto gari wa no ti ashe like o neme ko neme me ga na agba oto na gari ipo Jesus o sa chom chukwu eba and in man na Christ ma banye e be si daddy team na ekpere dim na akpabum omo dirin maka na Bible sum hu ga ekwu ihe men mu ka ga ajụ onye m jikwu nu ka nne kama no da dem ko wa in detail ka mara nu ndị di ha nwụrụ kedu ọnọdụ ha ekwugo na verse 6 and 7 but aga akọwa kwe ọzọ bido na verse 36 ụmụchukwu nọ na-ege ntị onye igbo gụọ maka time.
Yes, daddy. Verse 36. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ọ na-emeso nwa ya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ihe na-adịghị mma n'anya ma a sị na ọ gabigawo oge inwe di, a sịkwa na ọ dị mkpa ime otu a, ya mee ihe ọ na-achọ, o mehieghị, ka ha lụọ di na nwunye.
Ihe o meere wụ akwa ịma mmeri nne Jizọs mgbe ọ lụga Josef. Josef o metụrụ ya aka? Ọ otu esi alụ na old na Bible. Ị nwere ike otu ụmụ blu nọrọ n'ala, otu ụmụaka anọ. Ị nwere right ịkpọrọ onye sọwa onye ga-alụ. Ị kpọrọ ya mgbe ọ nwata na-azụ ya, ọhịa o mili. Beta emetụla aka maka ọ nwata, gị emerụọ ya ahụ. Then ọ na-ezu nwa ya hụ na o toole. Mgbe niile ihu ọrụ nka banye. Mgbe niile ihe ya rụka banye, ọhịa o kwuru, gbaa mbọ gaa mee ihe n'isi ya lụwazie. Anọ na-echebe mgbe o tokwuore. Ọhịa bụ ihe o kwuru. Onye oyibo gọọ ka ha mara ghọta ihe a na-ekwu. 36.
Yes, daddy.
Ụmụma, are you with me?
Yes, daddy.
Even when you know the scriptures, o nwee ka ịda. You know your right. The devil cannot accuse you. Maka ime ihe nọ na Bible. Pastors, o nweghị onye ga-eme arịwu anya. Because you know the scriptures. Gee ntị, onye bekee gụọ ya, verse 36.
Yes, daddy. If anyone thinks that he is not behaving properly towards his betrothed, if his passions are strong and it has to be, let him do as he wishes, let them marry. It is no sin.
Odila clear. Ịkpọrọ ya na ị ga-alụ ya mgbe o ruru 25 years. O ruzie 22 years, ọnụ ahụ anaghị ekwenye ihe ya mgbe dụmọrụ nka banye. Ọ sị gị, ọ kakwa mma ka m imebi nwa ahụ gaa mee ihe na ishie. Imehie. Ma ịma m na ikwubugo na ọ ga-eru 25, ma ike arụwa ahụ, ị gaghị enwe m ndidi. Gaa mee ihe n'ishi. And odo anya na Bible nnabatara before gị metụ mmadụ aka ị ga-eme ihe n'ishi. Ọ dị clear. N'imehie. And ịhụrụ Paul the Great. Onye bekee gụkwa 36. This man awụghị pretender. Go 36.
Yes, daddy. If anyone thinks that he is not behaving properly towards his betrothed, if his passions are strong and it has to be.
That statement, it has to. Mad or no mad. Unless we want a special grace. Like Elijah, like Paul, like daddy. Mad or mad. It has to be. Okwukwere ya chọrọ ka onye ọbụla ghara ịlụ beduto mgbe ọ na-ahụ ka onye ọbụla nwee nwunye ka aka ya. Ọ naghị pretend. Ọ gaghị ekwu na Chukwu nyere akwa ịhụrụ ebe ọsọ Chukwu nyere onye ọbụla onye a mara aka ya. Ịghọtago na onye ọbụla mara aka ya mee. But ọ dị clear. Ka anyị ghara ịghọta ihe. Ọ bụghị andụ mgbe ọzọ na Old Testament imebie nwatakịrị. Bible kwuru na ị ga-alụ nwa ahụ, ọkwa na ị ga-achọ ịlịa ịkwụ ụgwọ ihe i jiri mee ya mebie. Ọhịa Bible kwuru, Chukwu dị holy. And o mere ihe niile a ka mmadụ ghara ịma n'ọnya. Ngwa onye nke Igbo. Continue 37.
Yes, that verse 37. Ma onye na-eguzosi ike n'obi ya, ebe mkpa na-akpaghị ya, kama o nwere ike ime ihe ya onwe ya na-achọ. O zubewokwa nke a n'obi nke onwe ya idebe nwa ya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ ga-eme nke ọma.
Amen.
Amen.
Onye bekee gụọ ya mgbe ụfọdụ igbo anaghị adị ma clear.
Yes, daddy.
Gụọ ya na 37. Ụmụ m, are you with me? Ngwa kwurutu na ọtọ ntakịrị ka ndị shọ na anya unu ghee oghe. Ndị nna permit nọrọ ala nọrọ n'ala. Ehe nwa m.
Yes, sir.
37. Ụmụ chu lesson.
37. But whoever is firmly established in his heart being under no necessity, but having his desire under control, and has determined this in his heart to keep her as his betrothed, he will do well.
Need steadfast, You do well by being steadfast, by being firm. Now we were Almighty. Hoburu ni ya ge me ge manonya odika. Ofodun di su church mane ekwe innocent okoya nankiru. Ge chete unye ke bura alany. Oyo gbara ndi police na Abuja. Na church mane ekwe di metu unye aka. Munenye oda gba ga metu aka na mbana ga me. Na call na police station. Shamelessly. Bible kuru before e bia ni ruchukwu Sunday unu ge do unu nso 2 days akwa aweji mu na ebe ono na Bible mgbe Moses na Gog na 1 Samuel 21 nanu bread agojiri na altar akunu no ihe bishop gware na urukwa na o meturu nwunye aka na ota bread ahu gawo osu na ye metudu nwunye aka na mgbe obula ha gawo og Hana he metu nwanyi aka eji were bread aha me gene nye ono na Bible beta bi twist e daddy his guy say daddy omo mi him na zokwara no no ko na chukwu de na mma ko ga wi poko ye asa ko ga wa gbanye ebe na nro ikura aka ebe agbara nge egbe dere because ye no ni men ka ye no no wa ohe mbi azu no wa che nam na nam omo na shi ofu onye biakute msim most of pedala ma mcho kanda mara aha ha ma senators biawa my church na m change preaching so that senators ga na enu ebe aka mmin ejim senators eme gine senators m choro wundu kwere na Jesus bu ze eziokwu na gine na ndu mgbe Christ no no wa pilot obiara church ya so ndu na esokwe ebu ndi nzoputa de gine mkpa and that is God I'm serving. I want them to support 419. Do 419. I be going back. Zoram plane. Zoram care. I'm not interested. Elu rubber and Zoram plane perish. I've come to save souls. Now, could you run in your for some of these people who Pharisees behind it? I dilute the word of God to suit them. And on a go see na chuku ni na self control. This doctor. These barristers, oh, how mo wanyi, oh, how mo sere ma. The word of God ne me mad uphold. Oku nu na ihe no na na egenti. Onye beke continue, then umu unu kuro to we nu didi. God 37 onye beke continue.
Yes, daddy. But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity, but having desire
on the no necessity. I do wala hori hori. Acho me lo di. Acho me lo wanyi. I didn't hori. I gave me mistake. I ga lota azu nulom. I ga lota ekwensu nulom. I hena di. Gwa kwa zonye beke.
Yes, sir.
Umu june gerente.
But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity.
No necessity. Dihine hori. Inye kam pabu. Inwete wunye genyere nga akadubang eligwe. Omu wanyi juru na street. Omu wanyi juru na opi weka. Bete nga ha juru ezibu wanyi roko. Owa wunya? Omu wanyi juru ebe ni ina ezibu wanyi roko. Don't be in a hurry. Tiyo mwenye nepele before you marry. Omu mundina lubehen. Don't allow any man to destroy the works made in your life. Pray before you marry. Lota an iron sharpens an iron. Bible kun Ecclesiastes 2 the better than 1. Elete ejibo di iche da ding nyere nga ka iguzoro. Elete ejibo nwanyi chi me mistake nwunye nmenye iguzoro. That is why ihe gbasara marriage you get take care seriously. When you run like I go top in here now. Onye Beke, continue 37.
Yes, Daddy. But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity, but having his desire under control, and has determined this in his heart to keep her as his betrothed, he will do well. 38. So that he who marries his betrothed does well, and he who refrains from marriage will do better.
Are you with Paul?
Yes.
He married him, he of my but he refrain, now you do better. But go one on your job. You like both my shoes on your bash and one on your job. Continue 39 and 40.
Yes, Daddy. 39. A wife is bound to her husband as long as he lives. If the husband dies, she is free to be married to whom she wishes.
Only
in the Lord.
Only in
the
Lord. It must be in the Lord. If I give the girl Sahana, you will put a ding. Oh, no, it's a one, it's a real low, it's a hand on the wing. It can pay a trail, but it's a daddy, young advice. Our neck a bow bear and one day to when he had the wrong, he made a maria. But all need to le motomo in a ludio zon on your kega usarum. Kelura le leo toy. No, leomon. But all no one kid, Jake, I've been 120 years, 30 being on one. And when he had the wrong, Macano won yen usarum maji. But daddy has got our name on maji. Dick Apollo grew one. No new loading leomon. Where omon ready? On your back, Paul in the Quaver. Can you hear Paul Lugaran? On your beke, go 39:40. Now watch, you know, the same thing, Paul in the Quaver.
Yes, Daddy, 39. A wife is bound to her husband as long as he lives. If the husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. 40. But in my judgment, she is happier if she remains as she is. And I think that I have the Spirit of God.
Amen. People be the Rokochaman. Also, I think I have the Spirit of God. All the better. No, no, when King Wike, Makabelu Malo, Wawebo, be laying in the over there. In the over there, Grunegu. Mum, 1 hour, her total. So any mother nature, they will learn how to mature now. One had thought on a building under Nakwasi way, no? Na village, you know, under John, no? No loan, under John, no? Never in under Nacho, you know, not to hammer again, no? And why a bubble again? He got on over and a mother bung off. And the move for the ditch again, you know, I can't go under Gaton, no, dear against you. All we hear them. God is our only hope. Nehi time. I'm a happy baby and non diozo. Ngo fu meshiziokum. Okay? Come continue. Makana dina wa huanyaho. Dina huany too much. And on your blabia once or di. Abom. Ibi and unemone weli wone kokulegara. In a dream letter, they were in them, oh. I won't want your journey, but all our forces in them. When they declare him daddy dear, Mumpa, I did wrong, got one kega, Cossara. But Uncam ne quengo, Hapruchuku, Agam ne ting ne bre. I won't choose room, Mamma Monongo. I won't choose Ronyo Papa. Mbamonongo, I won't choose villaging. I won't go to the Quega, she won you, Mudioka. Mawiga wuchi wo nyemkwere. Otu a chukwu shiri me among iwuro nyemkwere. Ono kwadoro ngiogi jikwa ka nyengdi ka akam. Ono kwadoro ngunye. Owu nchuzuro bodewu. ọna ọkwadere nwunye ọ ga-eji aka nye nwunye ka aka m maka ihe kakwanụ mkpa n'ụwa a wuto make heaven ụwa awụghị ebe obibi. O nweghịzi ihe na-atọ ụtọ n'ụwa na jọọ ndị lụrụ alụ onye lụrụ ya ọchọ iwepụta ishie. O nweghị ihe dị rọng beti inweta ezigbo nwunye marriage na-atọ ụtọ, inweta ezigbo di ọ na-atọ ụtọ. Why? Because he made the will of God. Ọ bụrụ na Adam meri alụhụ dị obidai agara ha amụmụ. So onye ọbụla nwere akara aka. Ihe ọzọ m chọrọ idu unu n'ọdụ, ndị ụmụazị a bụ maọbụ ndị di ha nwụrụ na-erube 30 years, ụnụ na-ekwegharị Chukwu nkwa ka a mara otu esi ekwe nkwa. Ọ gwụla ebe m ga bifo mmechie okwu maka chi ejiele. Wetere m ụnụ ga na okwu juru m ọnụ. Okwu juru ihe m gara ịkụziri ụnụ ịhụ ka ihe Adonija jiri laa n'iyi. Maka na nwee mgbe David na-abara ya gene mba maka ọ mara mma agba nkịtị ọ laa n'iyi. Nwee mgbe David na-akọrekt ya. Absalom mara mma mafe ofe. David akwụna hụrụ mgbe e gburu Absalom, ọ David ọsụ ha na-akara mma ịnwụ kara Absalom. Aga m ekpeli ụdị ekpere a David ka aha n'owu ebe m jụrụ ajụ. Aga m ekwu onye iro m anwụ. David kperewe ka aha aga m ekpelie. Onye chọrọ igbu m, onye planụ na ịkpụ m n'ala, jizi aka egbu onwe gị na-ebere Chukwu akwa, ọ ka mmasị ịnwụrụ n'ihi ya. David ị dara ebe a ụdị obiọma ka ahụ enweghị m ya. Maka ama m na Chukwu na-ege ntị, Ekwensu na-ege ntị, nke ọbụla m kwuru Almighty na anya ya.